Na sauti amenifanya na misi tu mwambia siogope ali ni kipenzi cha watu tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siogope anje na wenzake tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siogope anje na rafiki zake basi mwambia Cheque.
What took you so long to find me?
How could I find you? And I never lost you.